caɗe caɗe fulɓe Afrique. O wananama morceau mum. Dima kunguru dima kudambe mun pulam sanne e fulbe duwansa onongoni